Yo, ni Dantes.
Deo mara.
Yeah. Hadi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Twende. Tuko rido sai hadi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Siku kutia kibandaski kwa madhe. Saika tumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyanya jag sipendangi glasses.
Nadhani sato ndakwa na ganji ni nani. Atataka makali tayari. Buda sai niko maji na imagine. Mane na niko kazi. Mini big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mwona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema pewa. Ati Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la.
Oh
la 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 la.
Yomio bala ma weekend musere na ma arif kadana ma painting magala wana sanif shasha meditating na tambla ya kimratish kuba kurumisha ngoko kama generator wendo kwa kosa kwa najileta leta bona funga long shot kami kela teta elevita kijana kadogo kakwena diseta wita leta
juni weekend leo tunambleki atuzi kosa form buda kuna plan B tupitie peti tunyonye rori. Leo pilo si manyoya kuna pungi. Ni personality gadhe si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko farmers just yeah. Nasicha gui jembe.
Adi Monday ni kazi. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la.
Leo chesa ni kupumua bele na fa fa kupumua yo jileo chesa ni kupumua bele na fa fa kupumua yo
Adi Monday ni kazi.
Yo kazi.
Tuesday ni katu Monday. Wednesday si jale. Thursday nangoja Friday. Friday.